bugulire mwala zisenezere mwaka nabo mbugulire basinde ni mwinyuke basani babasinyize basinde ni mwinyuke basani babasinyize Mubiri go kwazoire.